baaritaan caalami oo iska kaashadeen boqolaalo suxufiya oo ka kala yimid dunida dacladeeda ayaa lagu kashafay in hogaamiyaal hore oo hadda xilka ka digay iyo kuwo kale oo markaa xafiiska jooga intuba ay urursadeen lacago kala gedisan iyo hanti maguurta oo ay ka samaysteen meelo kala gedisan oo ka baxsan dalalkii ay maamulayeen. Baaritaankan oo qaatay muddo bilooyin ah ayaa si rasmi ahay shaac loo qaaday maalintii shalay axad ahayd. Warbixin uu qoray wariye lagu magacaabo Ken Bredimir oo ka tirsan v o a ayaa waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dokumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha Bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen ilaa 50 hogaamiye oo isugu jira madax hore, kuwo hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech Andrei Babis iyo boqorka Jordan Boqor Cabdal. Baaritaankan oo lagu sameeyey ku dhawaad 12 milyan oo dokumenti ah oo laga helay ilaa 14 il ayaa waxaa hogaaminayay dalladda caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, iyadoo ay mashruucani ka qayb galeen 650 saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda. Wargeyska Washington Post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan emailo gaar loo leeyahay, warqado qarsoodi ah, qandaraasyo sir ahaa, iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambeysay. Warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa 29,000 oo akoun oo ku yaala dalal ka shisheeya badaha, kuwaas oo ay leeyihiin 14 shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin Switzerland, Singapore, Qubrus, Belize, British Virgin Islands iyo meelo kale. Wargeyska Washington Post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska 130 qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeyska alaaba ka faallooda maalqabeynta caalamka ee Forbes. Dadka kale ee akoonadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan 330 saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa 90 waddan oo dunida ah. Shireen Cabaadi oo ah sarkaal hore ugu soo shaqeysay FBI-da gaar ahaan qaybta baaritaanka dembiyada dhanka maaliyadda ayaa Washington Post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka. Xogta ayaa muujisay in boqorka Urdun uu $106 million oo dollarka Mareykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta Pacific ee Malibu ee gobolka California iyo Washington iyo goobo kale, halka malaayiin dollar oo hanti maguurta ah iyo lacaga caddaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyaasha Kenya iyo jamhuuriyadda Czech. Hogaamiyaha jamhuuriyadda Czech Babis oo wajahaya doorasho dhammaadka toddobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taalla waddan kale si uu ugu iibsado 2 villo oo ku yaalla koonfurta Faransiiska lacag dhan $16 million oo dollarka Mareykanka ah. Diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaalla Monaco ay leedahay islamarkaana degan tahay haweeney Ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne Putin. Wargeysku wuxuu sheegay in wakiillo u hadlay boqorka dalka Urdun Boqor Cabdalla ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshaxxumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne, halka hogaamiyaasha Kenya, Czech iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta. Sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan weli jawaab bixin. Sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay BBC-da Ingiriiska, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan $421,000 oo dollarka Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London, kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah. Sida laga soo xigtay BBC-da, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan $540 million oo dollarka Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha v o a Ken Bredimir oo qoray ayay taasi ahayd. Waxaa inala soo xisiinayay wariyaha v o a ee Nuur Xasan Nuur Bukhaari.